mazima ya tonda omuntu oyo gwasisinkana mu bulamu nafuka mukwano gwo oyo gwasembeza ku mutima ngomwagala naye bambya kwagala omukwano bwe gutyo mukama katonda yatonda ogwo namala nga n'emikwano gyowera mugeya obajja wakubawulira omwagala mikwano mulabe nafunye uno mulonzi abasinga kekawobo kano kempulira mulonzi wange katuse ebiro byange byatuse esanyu lino lyolabako kekawobo kano kempulira biro byange byatuse mukama anzizemu esana yange agizemu kempulira mulunji wange katuse ebiro byange byatuse esanyu lino lyolabako kekawobo kano kempulira biro byange byatuse mukama anzizemu esana yange agizemu Chizu denga mulimwe chisenge chatondebwa chisula moye ya kutondelwa oyo gowe chisumuzo chomtima abalala nosibira bwelu we mukwano go ogukola obufumbo mukamanga yakuwade peunyisa ababiraba banji babasubiza naye wakate batu Zenku subizo kwa galani